Omutango gwe bibi byange Yesu yeko ye yagwetika Nandinzizantya obuzito bwe kibi Awatali kisana kwagala kwe Yanjagala Yesu mukwagala okutenkanika Yebale nnyo Musalaba ogwo bwe gwampa obuwanguzi Yaleka byonna ne yeewaayo Yagumira nnyo kuswala songa Yesu yali Katonda Okwagala okunjingo okw'okugamba otya Musalaba ogwo bwe gwampa obuwanguzi Yaleka byonna ne yeewaayo Yagumira nnyo kuswala songa Yesu yali Katonda Okwagala okunjingo okw'okugamba otya Golokosa bw'endowoozaayo Nenkulukusa amaziga munda Bamujereza ki oyo atalina kibi Obuyinike nga bwamuyinga Naguma ku lwange ez'omuntu atasaanira Yeebale nnyo Musalaba ogwo bwe gwampa obuwanguzi Yaleka byonna ne yeewaayo Yagumira nnyo kuswala songa Yesu yali Katonda Okwagala okunjingo okw'okugamba otya Musalaba ogwo bwe gwampa obuwanguzi Yaleka byonna ne yeewaayo Yagumira nnyo kuswala songa Yesu yali Katonda Okwagala okunjingo okw'okugamba otya Mbadde n'ebirungi byonna Ne mbiwaayo eri Mukama Ebyo byonna tebyandinzisa Okusasula kye yankolera Mbaddeyo omutima gwange gumaze okumenyeka ye agukozesenga Musalaba ogwo bwe gwampa obuwanguzi Yaleka byonna ne yeewaayo Yagumira nnyo kuswala songa Yesu yali Katonda Okwagala okunjingo okw'okugamba otya Musalaba ogwo bwe gwampa obuwanguzi Yaleka byonna ne yeewaayo Yagumira nnyo kuswala songa Yesu yali Katonda Okwagala okunjingo okw'okugamba otya Okwagala okunjingo okw'okugamba otya